Kun Radio Nurul Hudati. Radio Nurul Huda sagale ummata baldati. Nurul Hudan sura qalbi muslimati. Nurul Huda.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. As-salatu was-salamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akam nage nike sambada da kabjam toto rafto radio Nurul Huda akasuma sawas muslima balda bagrabbin idal fatri barkum tokof ibba furi fa furtamati nisin gai sininjad kullu amin wa antum bikair kun saganta adda da amsibagiti nisin gai firafita kesanif da amsita da barfattan itisani diye senud saganta kanami sani diye suna abbas ibn al-islami kutan teknika ke nalle naulinjir idi barkana akibitenat idi njifanno katokumma kamotumma namhi urragar motumma idi jedek e nama kulkulesu targaneti rabbini makan nufkennef alhamdulillah malewan jem tokollenkam rabbin gammachutan nurata tursunammo kadaten saganta ken kanat iduma walqabate odifanno gaggab abdulle jidduman kure sambus batin ramadana barkana guyadi demisagalicit biyon adunya heddun guya kalesa id kabajachawlen biyon akamasr omani fi akafrika kibba akasumasi falestin biyon murasne toktokimmo adesin dalanne jedani somana nawlani hardi salatan kakalesi katefi hardi katelle cuf muslimota adunya arjilan bag ittini singahe jennanan malle biiten biyot guya kalesa ikatan kees jirti ayan idal fitri barkum tokof dibba furi fuftama akibi kennat kales halo an kabajama ol kabar kanakun akibi tenat ka addati jalbulti idatif gutu biyatti ayan ida sababi fachun dul kulkulinnan nanno tugege famaul dul kulkulinnan no gege famkan hoggantot motuma sadarka gadira haga mumichi ministera akasma sortofto namanta brollen cufiratir matani jiran mumichi ministera guya al hadad gagot magalfin finne wolintawun iddo salati ida it salatam kulkulisaul dul kan irato gantoni motuma fi abbotin amanta garagarallen irratir matani jiran inni bramo dabanna autobusi ambassa guya ida ummat muslimatif tajajil bilis akennuf wada galetur itigafataman dabaticha obo masfin mangistu ethiopia broadcastif ak ebsetti dabatichi autobusi dib sadetin kallati sarar magalfin finne dib tokof didami afuri ratawas muslimatif tajajil bilisakennuf qopitawu ebsetur halum kanan guya kalesalle bakum jedam sunitti tajajil kenna olejer salat ida guya kalesa stadiumi magalfin finne gegefam ratiyo tikatin million lama olitu ratir gamejedan namni lakofsan hagana olitu dufe salatun afrika kesa bijitenta matati ko ammo tajal qabati halumul fakkatun itanan kantiba magalfin finne injiner takala umallen dirre ida targamun dams bagittin singaye gida barfaten duduba takanje
bemacharsha katama astadaraachin ይሄኛውን በዓል ከናንተ ጋር سناከብር ማክበር ስላልልብን ሳይሆን ወደን ፈቅደን በዓላችን ባህላችን በመሆኑ አመነን ባንድ በኩል በሌላ በኩል ግን ይህ ቤተሰብ ይህ ድንቅ ቤተሰብ ከዚህ በፊት ባልተለመደ መልኩ በራሱ ከተማ በራሱ ሀገር እንደዚህ አንድ ሆኖ ተሰባስቦ ማክበር ሲገባው ሁለተኛ ዜጋ ይመስል የነበረውን ታሪክ ለመካስና ለማከብም ጭምር እንደሆነ
አላሁ አክበር
ገልጥላችሁ ፈልጋለሁ። ሀገራችሁ ነው ከተማችሁ ነው ከተማችን ነው ሀገራችን ነው በጋራ ከተማችን እና ለማለን ፈጣሪ ሀገራችንን ህዝባችንን ይባርክ አመሰግናለሁ።
አላሁ አክበር الله اكبر
مومي مينستر هالين غويا كليسا اياني دال فطري سبب يفچون ويرتو يالا كانسري دكوبستوت دايمنني في هاوني ماغال فينفيني كيسا ترغامي اچي دبرسجر ولو ماغالت بيكين كيسا تي دي بركانا كاادات وغوت دبران غويا گمچو كانت گد گباسا اول حدان نوغه ججيرم كانل نوغرسي سين الحمد لله جناني امال نوراتور سي جنان kabajamto torroftot kenna kun saganta adda dams bag ittini singahe isini orroftot kenna mati te sanifi firafita ke sanif it da barfattanida miam dams ke san sandagisisne woli gaddebina
takabbalallahu minna wa minkum aidul mubarak alayna wa alaykum takabbalallahu minna wa minkum aidul mubarak alayna wa alaykum
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته رينكو بيزن ريديو نور الهدى agarabbiin eid al-fitriidhaatiin isin gahee jecha akkasuma gartee obboleewwan kiyya kanneen biyya arabaa keessa jiran hundu isaaniitu Fatumaa Umarii fi Diriyaa Umar Dhiiras Baahir Abdurahmaan Umar akkasuma hundi isaaniitu Battuulaa Umar Bariisoo Umar hundi isaaniitu baga rabbiin eid al-fitriidhaatiin isin gahee jecha
Bismillah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota jaalatamtoota qopheessitoota Nurul Huda, baga rabbiin eid al-fitriitiin isin gahe. Kabara kanaallee isa dhufuun rabbiin haa ga'u. Akkasuma hiriyoota kiyya kasuudii keessatti argaman garee sumayyoota bilaalota barattoota hundaan baga rabbii isin gahe akkana jettanuun barbaada. Kanatti taasisee ammoo obboleewwan kiyya kan hin akka hedduutti jaaladhu saahiba kiyya yookaan obboleessa kiyya Najiib Badruu, Daawud Faajjiitii fi Aliyyi Abdurrahmaan akkasumas maatii musliimota hundaan baga rabbii ittiin isin gahe baga gammaddanii isiniin jechuun barbaada. Rabbiin tabara kana bara dhufuun nu haa ga'u isiniin jaha. Akkasumas gaazexeessitoota reediyoo Nurul Huda hunda jiraatiin baga ittiin isin gahe akka naa jettanuun barbaada. Galatooma.
Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan qopheessitoonni sagalee Nurul Hudaadhaa fayyaa keessan uggitu alhamdulillah. Duraan dursee kan hin jiru barbaade baga isiniin gahe isinuma qopheessitoota raadiyoo Nurul Hudaa ammallee ummata muslimaa addunyaa tana mararra jiraniin baga isiniin gahe obboleeyyan keenya muslimaa kabiyya alaa jiibiyya. Itoophiyaa keessa jiran jii baga isiniin gahee isiniin jenna. Maqaan koo Muhii Awwaluu Mohaammadiin jedhama. Dhalataa Dhuwalloo naannoo Kamisee jiraataa Doohaa Qatar. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.
Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Duraan dursee warroota kabajamtoota fi jaalatamtoota Nurul Hudaa baga ittiin isin gahe qopheessitoota garee kana hundaan baga ittiin isin gahe isiniin jedha. Ayyaanni barana baay'ee tokko na gammachise. Gammachuu gana hin jedhamne na gammachise. Biyya keenya biyya Itoophiyaa keessatti baay'ee nu gammachise. Gammachuu hin jedhamne isin gammannee baga gammaddan baga gammannee isiniin jedha. Itti aansuudhaan immoo musliimota addunyaa kan hundarra jiraniin baga isiniin gahe jechuun barbaada. Itti aansuudhaan immoo tuyyuu obboleewwan kiyya kakwaatar hin jiranii ka suudii jiran ka baahireen hin jiranii hundaanuu baga ittiin isin gahe jechuu barbaada. Ani baahireen irraayi walumaanuu baga ittiin nu gahe baay'ee gammada. Ayyaana baranaa baay'ee tokko gammadee hangana kan jedhamne biyya keenya biyya nagaa akka taate fi.
Bismillahi rahmaani rahiim. Alhamdulillahi rabbil alamiin. Salaatu wassalaamu ala rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Kabajamtoota, jaalatamtoota, tajaajiltoota miidiyaa Nurul Hudaa hundumtuu keessan baga ayyaana eid al-fitriitiin isiniin gahe kan 1440 walumaan nu gahee jenna. Inshaallah akkasuma ummaa kiyya Khadiijaa Haaji Tukii Tifiyya Abbaa kiyya Sheekh Ahmad Kabir Muhammad godina Arsii aanaa Martiitti magaalaa Boonatti argamanii fi obboleewwan kiyya bakka hin jiran hundatti kan biyya hambaa jirullee aanaa Alii kiyya Maraanu akkasuma uummatoota muslimaa maraanuu baga isiniin gahee na jedhani. Ani kan isiniin jedhu Saadiq Sheekh Ahmad aanaa Martii irraa godina Arsii aanaa Martii Boonsaa magaalaa Boonsaa irraa.
Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Warroota Nurul Hudaa hojjetuun carraa kana nuu kennuu keessaniif galatooma ulfaadhaa isiniin jedha. Rabbiin jazaa keessan jannatal firdoos rabbi isinii haa deebi'u. Itti aansuudhaan isinuma warra Nurul Hudaa hojjetuun baga itti isiniin gahe ayyaana waggaa isiniin jedha. Iidulfitriin baga itti isiniin gahe musliima hundaanuu musliima gartanii hunda cufa kabaha dhiha jiru kaabaa kibbaa jiru baga itti isiniin gahe ayyaana waggaa. Kabarnaallee kabara dhufuutillee rabbi itti isiniin haa gahu isiniin jecha. Haadha fi abbaa kiyyas obboleessa fi obboleessittiyyas odoo ibalu jedhee addaan baasuu hin taane hundumaanuu baga itti isiniin gahe baga ittiin nu gahe. Kabarnaallee kabara dhufuullee rabbiin ittiin nu haa gahu, rabbiin umriillee hunduma umrii kennuu dheeresse ittiin nu haa gahu cufa kennaa isin jira. Muslimuma hundaanu baqatte isiniin gahee. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaa jirtu. Baga Eidul Fitriin isin gahee Eid Mubarak jecha. Ani maqaan koo Abdii Misbaa Yusuf hin jedhama. Dhalataa godina Harargee Bahaa Aanaa Baddannooti. Warra keenyaan bagattiin isin gahee jecha, ahlii fi firoottan hundaanuu bagattiin isin gahee jechaatiin qilleensumarraan yaada koo isiniif dhiyeessa. Bakki inni an jiraadhu Suud Arabiyaa magaalaa Riyaadii. Yaada xiyya kana qilleensarra naaf oolchaan isiniin jaha. Eid Mubaarak muslima hundaanuu Eid Mubaarak hin jaani. Abbaa xiyya kana dhalee Misbaa Yusuf ummaa xiyya tana dhalte Safiyyaa Ahmadiin bagattiin si gaheen ja'anii qilleensarra naaf oolchaan isiniin jaha. Galatoomaa isinillee galatoomaa.
Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namni ani bagattiin isin gahe jechuu barbaadu isinuma qopheessitoota qophii nuura hundaatiif itti aansuudhaan immoo uummata muslimaa hundaaf akkasumas haadha xiyya Khadiijaa Kadiiris obboleeyyan xiyya hundaaf bagattiin isin gahe jechuu barbaada. Itti aansuun immoo hiriyoottan xiyya hundaaf kan muslimas ta'e kan kiristaana hunda isaaniitiin bagattiin isin gahe jechuun barbaada. Barri kun bara bilisummaa kan badhaadhinaa kan gammachuu nuuf haa ta'uu jechuun barbaada. Galatoomaa galatoomaa isin jettu.
Taqabbalallahu minna wa minkum Eidul Mubarak alayna wa alaykum. Taqabbalallahu minna wa minkum Eidul Mubarak alayna wa alaykum.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jirtu ani maqaan kiyya Said Amaanaan jedhanii kan isin ergee Yaman magaalaa sanaa irraa'i. Akkasumas hordoftoonni amantii muslimaa guutuun kabayaa kadhiyaa bakka jirtanitti baga rabbiin ayyaana Eid al-Fitriitti isiniin gahe jecha. Akkasumas warreen gaggeessitoota TV Nuural Hudaa baga rabbiin isiniin gahe baga walumaan nu gahe jecha. Obboleeyyan kiyya kan biyyatti argaman Aanaa Diisiis, Sultaan Amaan, Huseen, Junee Amaan akkasumatti warroota anna guutuu hiriyootan kiyya. Fi ummata muslimaa hundaan baga isiniin gahee kabaranaatillee isin gahee kabaruu fudhatee isin haa gahuu isiniin jedha.
Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Namni baga ittiin isin gahee jechuun barbaadu haadha tiyya akkasumas abbaa kiyya akkasumas obboleeyyan tiyya hundaanuu akkasumas hiriyoota tiyya akkasumas ummata muslimaa hundaan baga rabbiin Eidul Fitriin isin gahee jechuun barbaada. Kan baranaa kan bara egeree nuuf haa ta'u isiniin jedha. Kan bara baraan itti deebine soobnu rabbiin nu haa godhu isiniin jedha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Akkasuma warroota Nuural Hudaa guddaan galateeffachuu barbaada. Hedduunaa galatooma baga hunda keessanii nuu isin gahee isiniin jedha. Yaa obboleeyyan tiyya.
Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Akkam jirtan? Fayyaa keessanii nagumaa. Baga rabbii Eid al-Fitriidhaan isin gahe jechuun barbaada. Ummata muslimaa maraan addunyaa irra jiran maraan keessattu ummata godina Jimmaa, Aanaa Gumaa, Ganda, Booree, Diinsaraa keessa jiraatan aalii kumaatii hundaan baga rabbii Eid al-Fitrii kanaan isin gahe jechuun barbaada. Maqaan koo Mustafaa Zeynuu Abbaa Milkiin jedhama. Saudi Arabiyaa Riyaadirraa.
Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Baga rabbii Ramadaana waggaa kanaa dhuma isaa waggaa 1441 nu gahee isiniinillee gahee. Kanan jechuun barbaadu jalqaba irratti warroottan sagantaa Nuural Hudaa qophii kana nu qopheessitaniif akkasumas warroottan amantaa muslimaa hordofan hundaaf akkasumas maatii koo godina Arsii, Aanaa, Boqojjii, Ganda, Saamira Kolbaatitti argamaniif baga ittiin isin gahee. Kanan isiniin jedhu Yaasin Abdurrahmaan magaalaa Adaamaa irraa.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qopheessitoota qophii miidiyaa Nuural Hudaa carraa bareedduu tanuu kennuuf jazaakallahu khayran. Akkasuma namni aan bagatti isiniin gahe jechuu barbaadu isinuma qopheessitoota qophii miidiyaa Nuural Hudaa Eidul Mubaarak isiniin jechuu barbaade. Itti aansee abbaa koo Junaydii Haji kan Oromiyaa bal'oo keessa argamu baga ittiin si gahe. Haalattoo Shambaa Dafoo bagatti isiniin gahe. Laazee Junaydii magaalaa Adaamaa keessatti kan argamu baga ittiin si gahe. Daawud Junaydii akkasuma dheeraa keessa kan argamu baga ittiin si gahe isin jechuu barbaade. Itaanse Elias Haji magala damam sudar abi arabaga ittin sigaje chuwarbade antu kadir antu kadu sudar arabi arabaga ittin sigaye saada mohammed fatuma mohammed sudar arabi arabaga ittin sigaye kasuma zainaba kadir sudar arabi arabaga ittin sigaye sali haji dubai arabaga ittin sigaye itaanse njamu aman qatar arabaga ittin sigaye sinje chuwarbada Yasriba ay oktitiya qalib tankuitin kesa argamtu baga ittin sigaye Tahir Bashir maati ke wajjin baga ittin sigaye sinjichu probade jazakallahu kairan tanakkina jittu Maliya Junaidi kwaitirra baratu gare omishtota abdi biya saglaffa
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kabajamtota TV Nuralda kamina gada Baga yana idal fitri barakumato kawdi papu yukutamati ni sigaye ta sudana ne abdullah jamal injedama sudara biara matigi ya jima bajbar targamanif fazariki ya fi bulewanki ya ibagage sanatinna jeda sininjeda galatoma
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya qoppi sota qoppi radio nurul huda taqabbalallahu minna wa minkum idul mubarak alaina wa alaikum arrakan argachu kesu weddun takkatin galate fadda itti ansuran namootni ani baga itni ittingay jechu barbaadu tokofa isinu maqoppi so tokopi radio nurul huda fi age patto nurul huda maraf itti ansuran maatiko gudina arsi ana de mobilbilotti kan argaman haadako bontu shale obbleesako tunna kadiro ali kadiro fi obbleeti ko kan biya kanatti argamtu biya dubai itti argamtu zaini kadiro tif gudina shawa baha magala damatti kan argamtu Hada manako kabajamtu fi jalatamtu addi Fatuma Kadiri fi daima ko duretti Abubakarif akkasumas kulli muslima hunda fi kan nabe kan nifi ka anbe kundan baga itininga jechu kan barbaadu ana Abubakar Kadiro United Arab Emirates rai
bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kabajamtu ta fi jalatamtu ta gasistota Nurul Huda akam jurt faya hasan ya alhamdulillah duran durse charra hanu hanu hasani feddu singala ton fanna jazakumullahu khairan sinin janna warri bagatti sinin gechu barbanu jettuni barbadu isinuma gasite sota Nurul Huda akasmas obbalewon kenna kan adunya marara jiran hunda obbalewon kenna kan muslimatin Eid Mubarak bagarabbin Ida waga kum takko dibba furi fi afurtama kanan isinge sinin jecha iddu kum kan gammachu kan takkumma kan bilisumma nufatawu warra bara heddu bara bara na karmatti ittaddebe gahulle rabbin nuagodu kan kan sinin jedu obbaleysa keessan Abu Usama Saudi Arabia dammamin rai
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu hordoftoota amanti muslima hundani bagahi karamagana kan barakuma tokko fi dibba afuri fafurtama faatin isinin gahe isinin jeda kanatti ansu namootu baati bagattin isin gahe kanin jechuuni barbaadu haada warratanto tana kan jaladdu loomi robale akkasuma ilman kanko naima abdi zalika abdi tv ammar abdi tin bagattin isin gahe isinin jeda kanatti ansu ammo haada tiyan kadija bakala latin baga nagahan ittini singahi sinin jada obboreyan kan ko kesa moto Hussein Nabo Osman Nabo TV Hassan Nabo akasuma Jamal Nabo tin baga ittini singahi sinin jechuni barbada akasuma hojjatota TV Nurul Huda TV Radio Nurul Huda irra kan hojjatan hundu ma kesanin baga ittini sinin gahi sinin jechu feda kara kan sinin jedo moto ani Abdi Nabo ukume asuma America Minneapolis Minnesota irrahi kambarana kambare hegere kan qufa kan gabbina kan milki akaluftu usni hawa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
takabbalallahu minna wa minkum aidul mubarak alayna wa alaykum takabbalallahu minna wa minkum aidul mubarak alayna wa alaykum
Bismillah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duran dursay jarranu kenna gasni galato ma sin gida tan sudan nam nem bagatin isin kejum isin ma ko pesto ta ko pira don rahuda tan sudan musumo ta dunya kana gubar kam hudan bagatin isin gedani akasumo abba ko muhammad kafto armetu ajesh muhammad bagatin isin gedani akasumo heriyat ya tan kan jala dum mina lencho tiratu su darabiya magala makka bagatin sigay gedani abba mana ishe tinu antana kan sin jetu obleti te san madina muhammad su darabiya magala makkara.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qopheessitoota Nuura Ludaa, dura irratti kan hin eebbisuu barbaadu isinuma qopheessitoota Nuura Ludaa, baga rabbiin iide bara kanaa bara 1440 kanaan isin ga'e iid mubaarik isiniin jenneerra. Itti aansuudhaan immoo abbaa koo godina Jimmaa aanaa qarsaatti argaman abbaa Jihaadii fi haadha koo haadha Muraadii fi obboleessa koo Hawwii abbaa Jihaad, Tijjaanii abbaa Jihaad, Abdulaliim abbaa Jihaadii fi obboleessa koo obboleetti koo Muniiraa abbaa Jihaad, obboleetti koo Ambaruu abbaa Jihaad, obboleetti koo kanaan akkamitti jaalladhu kan magaalaa Riyaada as jirtu Zakiiraa abbaa Jihaad, baga rabbiin iida bara kanaatiin si ga'e iid mubaarakinaa jedhanii itti aansuudhaan immoo abbaa manaa koo kabajamaa fi jaallatamaa Usmaa'iil abbaa biyyaa fi maatii isaa hundaan iid mubaarik naa jedhanii akkasumas itti aansuudhaan immoo hunduma obboleewwan koo kan biyyaa alaa keessa jiran kan biyya keessa jiran iid mubaarak naayidha. Kan akkas isiniin jette ana obboleettii keessan Ziinaa abbaa Jihaad Xaa'if irraa iid mubaarak.
Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iid mubaarak. Maqaan koo Nuur Abduu Muhammad Doha Qaatar irraayi. Duraan dursee haadha too kabajamtuu fi jaalatamtuu Mahiramaa Sheekh Ahmadiin akkasumas obboleessaan koo kan dhiiraatiif kan shamarranillee hedduu wantaniif maqaa dhahuu hin danda'u bagettiin isin ga'ina jedha. Akkasumas aana alii kiyya kan baddaala gaallee kan gammoojjillee agartanii hunda isaanii toonuu bagettiin isin ga'ina jedhanii akkasumas musliima addunyaa guutuun baga gammaddanii iid mubaarak naa jedhanii dhaamsa koo naa dabarsa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, salamu ala baad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleen kiyya hojjettootaa fi deeggartoonni miidiyaa keenya miidiyaa Nuural Hudaa, duraan dursee nama hin baga ittiin isin ga'ee Iid al-Fitrii bara 1440 akka jira rasuulayitti 2019 akka lakkoofsa addunyaatti 2021 akka lakkoofsa biyya keenyaatti baga ittiin isin ga'ee jechuun barbaadu duraan dursee Sheekh kiyya Sheekh Abdul Jawaad Yuusufi. Kalan meessitu immoo haadha abbaa kiyya ka godina Baaleetti argamani akkasuma ummata musliimaa nama baga rabbiin ittiin isin ga'e nama jedheen hin qabne hundaanuu baga rabbiin ittiin isin ga'e jechuun barbaada. Akkasuma ummata musliimaa warra Falastiin baga rabbiin ittiin isin ga'e jechuun barbaada. Kullaa aami waantun bukheer muslimtoota Chaayinaa ka Ruhaanjaa ka Boormaa hundaanuu baga rabbiin ittiin isin ga'e jechuun barbaada. Isinis warri miidiyaa Nuural Hudaa bagatti geettan isin jaalannaa isin kabajnaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iidul Mubaarak. Maqaan koo Ahmad Duubee, biyya Qatar magaalaa Doha irraa duraan dursee haadha toon tan Yuunivarsiitii Taan Abdullaatti argamtu adda ajjoo Sheekaatiif abbaa koo Obbo Duubee Guutuutiif obboleessa koo Jamaal Duubeetiif Amaanoo Duubeetiif Barsiisaa Goobana Duubeetiif Fatoo Duubeetiif akkasumas eessuma koo Huseen Anshaatiif Adaadaatoo Adde Faaxee Sheekaatiif Riyyaa koo Maammoo Amaanootiif Huseen Mahammad Huseeniif Amaanaa Huseeniif akkasumas Xayyibaa Huseeniif ummata musliimaa hundaan baga ayyaana Idil Arafaa waggaa 1440 fa'a ittiin isin ga'ee naa jedhani.
Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota qopheessitoota reediyoo Nuural Hudaa, baga Iid al-Fitri geettan isin jechuu barbaade. Walirratti itti aansee immoo haadhaa fi abbaa kiyya kan akka ijatti yeta mirgaatitti jaaladhu baga itti geettan jechuu barbaade. Biyyan irraa dubbataa jiru biyya Saudi Arabia Makkaa. Haadhaa fi abbaan koo biyyi isaan keessatti argaman Arsii Bahaa Aanaa jechuu. Isaan keessaa Usmaan Gannaa, Bilaal Gannaa, Imaad Gannaa, Muhammad Gannaa, Zeef Gannaa, Aayishaa Gannaa, Aminaa Gannaa fi akkasumas abbaa koo Ganna Manzaa akkasumas ummii tiyyaa Makkoo Haaji Kamaal baga itti geettan Iid al-Fitri Mubaarak siniin jira. Itti aansuudhaan naman akka lubbuu tiyyaatti jaalladhu Ustaaz Muhammad Huseen baga itti geettan Iid al-Fitri Mubaarak siniin jira. Aleyna waleekum taqabbalallaha minna wa minkum. Wassalaamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota raadiyoo Nuural Hudaa akkasumas obboleeyyan koo kan musliimaa abbootiiwwan hawwatiiwwan keenya hunduma keessanuu kan biyya keessaa fi biyya alaa jirtan baga ayyaana eedal mubaarakiin isin gahe jedha an obboleessa keessan keeraddiin kadeer saudi arabiyaa.
Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Kullii muslimoota bakka jiru hundattuu keessattuu garee Nuuralhudaa wallaahi gammanne gammada. Ani wallaahi gammachuu kiyya kan ibsadhu kullii ummata muslimaa addunyaa kanarra jiru keessatti ammoo muslimoota biyya keennaa barana injifannoo akka sahaabonni keenna jihaada irratti injifannoo ramadaana kana keessa fidan ramadaana kana keessa injifannoon keenna mirkanaa'ee wallaahi mootummaa nagaa rabbi nuu kennee nu bira dhaabbatee akkasitti ummata muslimaa qucee ol qabachiisee galma barkumee keessatti akkasitti faxara godhan wallaahi kun qofti nu geetti. Taan ammoo suuta suutaa itti geenya taan nu hundi nuu tumsa goonee jabaannee wal gargaarree bakka jirru humnaan qabeenyaan beekumsaan bakka jirru wal gargaarree inshaallaa nasriin ni fidanna biyya keenya irratti keessattuu gareen Nuuralhudaa miidiyaan Nuuralhudaa shoorri ni taphataaru wallaahi waan dubbadhu hin qabu ani rabbiin alamaa qofti haa dubbatu.
Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuu. Baga jala bultii Eidal Fitrii ittiin isin gahee warroonni agartee ani ittiin baga ittiin isin gahee jechuun ni barbaaddu haadhatoo zayitu jamaatiif obboleessa koo Mujaahid Huseeniif obboleessa koo Ahmed Xeeb Huseeniif obboleessa koo Abdulhakiim Huseeniif obboleessa koo Jamaal Huseeniif obboleessa koo Seyfuddiin Huseen obboleettii Towaachoo Huseeniif obboleettii Makiyaa Huseeniif obboleettii Tamiimaa Huseeniif baga ittiin isin gahee jechuun barbaadu.
Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Baga rabbiin ayyaana Eidal Fitriitiin isin gahee jennaa obboleewwan keenya kan muslimaa kan addunyaa kana guutuu keessatti argaman nama muslimaa ta'e guutuu isaatiif nageenya rabbii isin irraa jiraatu ummanni warri ammallee hoggantoonni illee Nuuralhudaa nageenya rabbii isin irraa jiraatu hundi keessanuutu. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuhu isiniin jedha eedii alanaa kan nagaa rabbi nuuf taasisu barree akkuma bara tokkummaa ta'e tokkummaa isaa rabbitti walitti nuuf hafuufsiisu jenna. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuhu.
Bismillah alhamdulillah assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuhu. Akkam jirtu fayyaa keessanii baga ragaan jiraattanii alhamdulillah eed mubaarak isiniin jecha asumaan dhaamsiniin maatii kiyyaaf dhaanfachuu dhaamu barbaadu. Awwaala maqaan kiyya. Maqaan kiyya Waziir Mukhtaar Godina Jimmaa Aanaa Gaattiraa jiraataa Suudi Arabiyaati. Abbaa kiyya Mukhtaar Abbaa Maccaa baga rabbiin Eidal Fitriitiin si gahee jedhaani. Akkasuma haadha kiyyaa fi obboleewwan kiyyaa maatii ollaa hundaan baga rabbiin ittiin isin gaheessa dhufuullee isin haa gahuu jedha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuhu.
Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuhu. Eid Mubaarak isiniin jedha. Hordoftoonni amantaa musliimaa hundi keessanuu bakkatti keessan walumaa bakkatti nu gahee warra baranaa warra bara gareen isin hin jaa. Akkasumatti Siraaj Ibraahim jedhama Saudi Arabiyaa magaalaa Riyaad irraa. Firoottan kiyya kan biyyatti argaman ummaatiyya Faaxumaa Labuu akkasumatti obboleessa kiyya Ziyaad Ibraahim akkasumatti eessuma kiyya Labuu kan akkaan baay'ee jaalladhu akkasumatti obboleeyyan kiyya Hiriyoottan kiyya fi Hiddaa fi Aalii kiyya hunda warra na beekaniif bagattiin isin gahee jechuun barbaade. Jazaakumullahu khayran. Raadiyoo Nuuralhudaa suura qalbii muslimaa. Jazaakumullahu khayran.
Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Maqaan kan koo Aatu Qaaraan jedhama Dubaay irraa. Baga rabbiin ayyaana Eidal Fitrii hijiraa waggaa 1443 si gahena jedhaani haadha kan koo kan magaalaa Jimmaatti argamtu akkasumallee abbaa kan koo obboleessa kan koo fi ummata muslimaa maraan baga rabbiin ayyaana kana isin gahe ayyaanni kun kan gammachuu kan badhaadhinaa kan nagaa kan dagaagina rabbiin isiniif haa taasisu rabbiin illee kan dhufuun nu haa gahuunaa jedhaani.
Taqabbalallahu minna wa minkum Eidul Mubaarak alayna wa alaykum. تقبل الله منا ومنكم عيد المبارك علينا وعليكم.
Hordoftoota keenya amma illee jidduu mallaa walitti deddeebiin akkuma beekamu utubaa islaamaa shanaan keessaa tokko baatii ramadaanaa soomu. Utubaa islaamaa afuraan fudhannee tokko dhiisuun ammoo waan hin taane baatiin ramadaanaa waggaatti yoo tokko dhufu. Amma waggaa dhufu malee waggaa kan keessa baatiin ramadaanaa hin jiru. Rabbiin ibaadaatiin tabar kanaan uraaqee balee tabar dhufuun nu haga'uun ammoo kadhateen. Ammallee ji'oota muraasa booda utubaa islaamaa shanaan keessaa hajjiin nu eeggata. Hajji namni humni isaa danda'e cuftinuyyuun akka deeme yookaan ammoo akka hajji godhu rabbiin dirqama kaa'ee jira. Hajjiillee rabbiin nu geessee warra utubaa islaamaa shanaa nu guutatullee rabbi nu godhin. Akkuma beekamu hujjaajonni biyya keenyaa waggaa waggaan hedduu rakkachuu himatan. Barkaan waan fooyya'e fakkaata mee kanallee ilaalchisee odeeffannoo gaggabaabduu tokko isaanii kenna. Hajjii barkanaa ilaalchisee manii marii dhimmoota islaama Itoophiyaa gatii duraanii yookaan ammoo kaffaltii duraanii 1998 irraa amma gara 1758 gad buusee jira. Asuma keessatti tajaajilli hujjaajotaa kan duraanii irka fooyya'e ta'ullee ibsamuu jira. Akkasumas manii marii dhimmoota islaamaa galmee hajjii barkanaaf qophii xumuruullee ibsee jira. Galmeen hajjii barkanaa waxabajjii 1211 akka biyya keenyaa jalqabama. Iddoon galmee ammoo waajjirman marii dhimmoota islaamaa Itoophiyaa Finfinnee naannoo Asirasimint Maazooriyaa jedhamuun beekamu yookaan ammoo imbaasii Neezerlaand kan magaalaa Finfinneetti argamu hafoo qof ta'ullee beekamee jira. Akka duraanii naannolee irratti galmeen kan gaggeeffamne ta'ullee ibsamee jira. Galmee hajjiitiif maaltu barbaachisa? Tokkoffaa kaffaltii galmee birrii 1,078,150 kaffaltii kan ammoo lakkoofsa herreega baankii daldala Itoophiyaa 100,00,28,70,71,27 akkasumas baankii hojii gamtaa Oromiyaa lakkoofsa herreega 100,00,28,58,462 irratti akka galchuu qabdan manii marichaa beeksisee jira. Inni lammaffaa ammoo namni waliin hajjii deemu jaarsaaf jaartii yoo ta'an dirqama waraqaa ragaa fuudhafeerumaa yookaan ammoo nikaa harkaa qabaatu qaban. Kasadaffaa akkasuma paaspoortii yeroon irra hin darbin harkaa qabaatu akka qabanillee manni marii dhimmoota islaamaa Itoophiyaa beeksisee jira. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa kan hordofuu jirtan sagantaa addaadhaan sibagittiin isin gahee ayyaanii dalfaxirii 1,144 mee nashiidaa iidaa bareeda tokko isan dhageessise ammallee gam dhaamsa keessanitti isan dabarsaa turti gaarii qabaadha isaniin jedha.
Muslimni hunduu baga keettaniif guyyaa kabajaa ida keessaniif. Muslimni hunduu baga keettaniif guyyaa kabajaa ida keessaniif. Idaa gammachuu sinifaa ta'u waggaa dhufuleen isin haa gahu. Idaa gammachuu sinifaa ta'u waggaa dhufuleen isin haa gahu. Waggaa dhufuleen isin haa gahu.
Guyyaa gammachuu islaama hundaa dhiiraaf dubartiin diqqaafi guddaa. Guyyaa gammachuu islaama hundaa dhiiraaf dubartiin diqqaafi guddaa. Hunduu idarraa salaatee ka'ee wal salaamataa baga siin gahee. Hunduu idarraa salaatee ka'ee wal salaamataa baga siin gahee. Wal salaamataa baga siin gahee.
Muslimni hunduu baga keettanii guyyaa kabajaa ida keessanii. Idaa gammachuu sinifaa ta'u waggaa dhufuleen isin haa gahu. Idaa gammachuu sinifaa ta'u waggaa dhufuleen isin haa gahu. Waggaa dhufuleen isin haa gahu.
Fagoo jiruus walif bilbilee yookaan misijiin yeroo katolee. Kafagoo jiruus walif bilbilee yookaan misijiin yeroo katolee. Firaafi ollaan hiriyaan hunduu walit dhufanii waliin gammaduu. Firaafi ollaan hiriyaan hunduu walit dhufanii waliin gammaduu. Walit dhufanii waliin gammaduu.
Muslimni hunduu baga keettanii guyyaa kabajaa ida keessanii. Idaa gammachuu sinifaa ta'u waggaa dhufuleen isin haa gahu. Idaa gammachuu sinifaa ta'u waggaa dhufuleen isin haa gahu. Waggaa dhufuleen isin haa gahu.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanjira Kuwait, maqam ko Abdul Qadir Muhammad. Namoni damsa ee dabagas ningay dabarfachu fi barbaad abba ko Muhammad Reesa godina bali ana haranna bulugi targamani fakkatu mahada ko obodayan ko tifi qopesa ta qopi radio nuraluda akkatu ummat muslima dunya rajiran hundan baga ee dal fitri ningay chuni barbaada garato. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matiwan ko kan Ethiopia targaman hada ko abba ko balise ko kasumalle firottan ko baga rabbin ayana jal hadri tin singe e kasumalle hokad fonde rabbin nagada tin sinifa isnaga umur dirin sinifa kenu ayana ko kan gammachu kan jalala sinifa ta ayana gari sinifa wa kasumalle ummat muslima honda file baga rabbi ayana jal hadri tin nagada gammachu dan jalala nitin singe ni sinin jada an kan ni sinifa
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baga wagagu mata kovidi bahuri fi afurtaman Eid al-Fitr ni singa hejecha. Ega jalqaba sunuma warota Nurul Huda kaysatti argamtan alimani fi akillan kenne hundasani baga tinis ninga hisin jalatti an Sudan ummati yatanakkan jalad Usafiya Hussein akkasuma sabbakiya Idris Kadir bolesakiya kan Dubai ti argamu Ridwan Hagidris fi Anwar Hagidris Ibrahim Hagidris baga tinis ninga he an kan sinin jedu Kiar Hagidris South Africa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jalqabarratti kanan jaalladuuf kanan kabaju haada ko Khazina Jibril abba ko Tamam Kadir bagattini singaye ittanse ummata muslima addunya kanarratti argamanu hundaaf ulamoota keenya obboleeyyanko bagattini singaye keeru Tamam Kadir Saudi Arabia ra galatooma.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummata muslima baraa bagattini singaye ayana Eid al-Fitr maqaan kee abba sabar yaa ma godina jimma aanan uma beeyam hara fi abak ya godina jimma aanan uma beeyam targamanu bagaytti singaye je chumbar wada fi rafi ali ki hunda ummata muslima maranis bagaytti singaye bagawlinge je chumbar wada
taqabbalallahu minna wa minkum aidul mubarak alayna wa alaykum taqabbalallahu minna wa minkum عيد المبارك علينا وعليكم.
بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما جمتوتا جالتمتوتا ورين جراخنا نخنتنين وأفرتا جزاكم الله خيرا إسنين جتاخنا التأنصر أن نمي أن جلق أبا عيد الفطر بغتين اسم جيجتوني بربادو أمي في أبا خيا قدين أرسيبها أنا زواي دقدا كنته لأربا خيستي أرقمن أبا كو جارو غلاسو أكسم أمي كو طيب أمانو بقى ربين عيد الفطر كم برقر أفر أفر تماتين إسنجه إسنين جتاخنا التأنصر ustaazo taafi ulamaota agare adda adda haysatti genama galgalan wajjin dadhabaa jiran koreewwani fi miseensota akkasuma agare markaza taafiisa hundumaahoo baga rabbiin iidul fitri ittiin isin gahe jedha kanatti ansuudhaan hawaasa muslimaa addunyaa guutuu jiru hundaho عيد مبارك تقبل الله مني ومنكم وكل عام انتم بخير جدا انا بوليتيتيسان ماشو ايجارو.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagetti singay bagetti mubayil jota ala ali jannat inshaallah rabbi naggan nibase walitti muhade bisu baati gotin wajjabane wagga arfa fola kosiji kesajira ani abdurrahim hussein bunkari derama dalata arsi dita magala dudul ana dudul ayan dadorai rafiali yahundani bagetti isengay nan jada aya abariyani ndam sinardam yiddan bagetti matana jinan jada akasi bagetti isengay bagetti nugahe kalagadu fu walittin hade su rabbi nagara addani basen naga walittin hade su ndam sako te singiran isengay amana ko nurabi daran amati ko giran isengay yattan jennan isengay gine galato ma isengay cha doftoni hi ide doftoni hi gazetestoni nural huda kasi bagetti isinde bagetti nige nilkeda ala ali yena allahun danis rabbi nige adam hawa se rigalte oka furboda oka shinfo biye bi sonte hi motin agri sonu yelitin hade bi yena imara koti hi mura gara gara tin biya banus ana kumudra hi dira ipsetti dalata Alatar si kita magala Abdullah. Gala Abdullah man. Drau Hussein Bukal.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jitu nuru luruh undam bagaiya ni dal fatriti ni singe sinin jecha. Ani barata Harun Abdul Reganj dama barata University Bulle Horati. Kani ni itini dal fatriti singe sin jechuni barbadu. Amanti muslima urduftu amanti muslima maran bagaiya ni dal fatriti kana rabbin itini sininge kabaraka kaishki rabbi sinifa gurum jidani kesatu hada kiya Fatima Bushra kajidam godina kallam lagga ana hawa galanti kan argamtu fi obuleysa ke yabiya hamba hajratu kadir abdutin baga ayana idal fatri kana nthige injechunim barbada ke tattu hada kiya kanan baye jalladu fatima bushratin bagattin sige injechunim barbada galatuma ithin jallanna kopesota nur alhuda wallahi nubunsitani rabbisin rajallatu galatuma.
Hello, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan kiy abdi jundi usmanin jama kanin jira do magala so jarabiyati namoin andam se dabar sufi barbadu tokko fajal kabaratti isun mor kende so tagare radio nural huda kana akkasumas hordoftota amanta muslima hundanu kan adunya kan ralu bunjuru hundan baga ittini singe wor barana kabar he du rabbinu ha god wolmanu baga gamaddani jini barbada etti an sudan mo obolei sekiya badri jundi usma jama kanjiratun ethiopia jira akkasuma muhammad ali ismail tidamachudan barbada nege tinaga. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajantota fi jalatamtota kopesitota radio nural huda akkasuma amalle kabajantota fi jalatamtota dhaggeeffattota radio nural huda akkam fayya keessani naga jirtu. Alhamdulillah ani nagaya kooti nagayanko qilleensalla balali bakka jirtaniti isin haqaqqabu sinin jaa ega kanatti an sudan baga wogga isin gahe nugahe ayyana id al fitri wogga kumatokof ibba afurif afurtaman walumanu genye ega inshallah nama woggan gahe igeremo wal ark rabbi nuha godu sinin jaa inshallah jirada fayata an maqanko awwal muhammadin jarama Saudi Arabia damma mirra.
Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. An Kadir Qasim jadama kwata garra. Dursa wannan bagatin singa de torbalo. Dursa hujjatota onura hunda radio onura hunda hunda. Tetan sura hadal hamba kiya ganda ana guna ganda surta itu tergam hunda. Firafi furatan ki hunda fubaga ayana idal fitri mesin kaita fitri mesin genja.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baga ayana hidal fatritin singaye yechum barbada ko pesota radio nural huda akamirtan fayada naguma damsa gababa kanittin dabar fachu barbadu udina jimma ana mancho magala belutti kan argamanu abba ko bajad babor kasuma subbele sako awal bajad baborif kasuma subbeleti ko salia bajad baborif bagarabbin ittin singaye yechum barbada makankan ko fada baji adin jarama kanin jirat Saudi Arabia magala makkaraj
takabbalallahu minna wa minkum aidul mubarak alayna wa alaykum takabbalallahu minna wa minkum aidul mubarak alayna wa alaykum.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa kabajam tota fi jallatam tota qopisitota radio nural uda bagarabbini ayyana aidal fatri bara kumata ko dibba huri fa fatam mafatin singejecha ani makankan ko awi kannoti Saudi Arabia magala wadi da wasirra awasa muslima ad dunya ratargam hundanu baga ayyana aidal fatri singejecha frotan kan ko namman ittini baga ittini singejechu barbadu duran dursi hada kan ko farisi abba macca godana jimma ana gera gando gacha zoni sato targamtu akasuma obbolesa kan ko naji kanno godana ana ge magala ana ge ratargamu
akkasuma Hussein Qanno achuma magala ana godina jimma magala ana gera targamu akkasuma obbole wan kanko ada kanko wale ne gandau gacha zoni sato targamanu akkasuma wasila kanko qadro abba machatin namota nabe kan ofille kan nambe ne hundanu bagarabbi ayana e dal fatrin singena jacha najeda wassalamu alaikum warahmatullahi
qopesitota video nural huda bagaitin isinge walumanu id mubarak isinin jacha tamsin bagaitin isinge jichu barbadu tokofa isinuma warren video nural huda rad laganif bagaitin isinge jacha lamapa abagya musraj adamif ummatiya sadiya amadi obbolayyan kiyya kan addunyaa kanarra jiran hundaaf warreen na beekaniif warreen nan beeyni ummata muslimaa maraa baga ittiin isin gaheen jechuu ni barbaada maqaan kiyya fo'aa mohammad suud arabiyaarra
bismillah alhamdulillah wassalaatu wassalaamu ala rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam qopheessitoota qophii raadiyoo nuunar hudaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu baga rabbiin iidi alfitrii waggaa 1444 isin geessiniin jira akkasuma dhageeffattoota qophii raadiyoo nuunar hudaa baga geessanii baga walumaan geenne isiniin jira akkasuma ummata islaamaa addunyaa kanarratti argamtan kan kaabaa kan kibbaa baga geessaniin jira kanattan sudhaan ergaan koo baga iidi bara kanaa geesse jechuun kan barbaadu mana koo jaalatamaa kabajamaa kaleen galgalu kan addaamatti argamu akkasuma maatiiwwan abbaa mana kooti hundumaanuu baga geessaniin jira kan sagalee kun dhageessanii akkasuma maatiiwwan kan koo haadha koo abbaa koo fi obboleewwan koo xiqqaa guddaa osoo hin jedhinii kan godin arsii bahaa namoota isaa ganda odaa to'atti argamtanii baga geessanii baga geennee hin jedha rabbiin kan baranaa kan baree gareessanii naa jedhu inshaallaa kan qophii kana isiniif ergee ani hawwuseeni ومن الرأى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تقبل الله منا ومنكم عيد المبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد المبارك علينا وعليكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقية سنين جدا والرادي والهدى بقية ramadatan ramadana hidal fitrin singe akasuma dam sanda warfadu abba kanko mama yanfa hada kanko waliya aliyi akasuma obletiko mube muhammad akasuma obleseko sabit muhammadi fi akasuma obleseko mubarak muhammad kanaratika akasuma obletiko ali alifa muhammadi arshiya muhammad baga hayyana waggaatiini waggaa ramadaanaa hiidal fitr bara 1444 isin gahe jechuun hin barbaada ergaa kana itti nagaan jira
assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu hordoftoota nuural hudaa hundaanii iidal mubaarak isiniin jecha warreen biyya keessa jiran haadha abbaa kiyyaa fi obboleeyyan kiyya hundaan baga itti isiniin gahe jechuu barbaada ani maqaan kiyya eliyaas ibraahimiin jedhama saawud arabiyaa magaalaa makkaa irra haadha abbaa kiyyaa fi obboleeyyan kiyya hundaa baga itti isiniin gahe jechuu barbaada
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu bagatti singay ummata muslima hundan jechuni barbadat ti anse hadato adefat umma buni gudinar sitana kada basasa kada te bulat yo irasati kan argamtu baga idul mubarakin idul fitr singay jechuni barbadat bole sako khashi haji kamal haji mumtar haji ummata muslima hundan baga idul fitr singay
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu dagafatoota nuural huda radio nuural huda undi heesanu ergaaba gatti singee andurudu soo maqaankiya mujaahid muhammad jedhama warra keenna aartiya baaqiya obboleeyantiya ilyooletiya hunda saanitu ifi muslima adnuya irra jiran hunda saanitu bagatti singee ergaa gabaaba naa dabarsa
assalaamu alaikum waraxmatullahi wabarakaatu warri nuural huda awwal shay igartaniitiin isiniinu baga isiniin gahe isiniin jecha akkasumas muslima biyya keenna ummata oromiya akkasumas itiyoophiyaa hundumaanuu baga ittiin isiniin gahe naajechuun barbaada galatooma.
Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qopheessitoota raadiyoo Nuur al-Hudaa akkasumas dhaggeeffattootaa fi hordoftoota miidiyaa Nuur al-Hudaa, bagaa rabbiin ayyaana Iid al-Fitri waggaa 1444 isiniin ga'e isiniin jedha. Duraan dursee isinumaani akkasuma hiriyoottan kiyyaa warreen biyya keessa jiran Hasoona Aliyoo, Mahammad Umaree, Umar Arbiyyee, Ahmad Hussein Jawwii, warreen jaman baga ittiin isin ga'e isiniin jedha. Kana fi kan kana fakkaatan warreen addunyaa kana jira cufarra jiraatan ummata musliimaa, warreen afaan kiyya beekanii fi kan hin beennellee baga rabbiin itti isiniin ga'e isiniin jedha. Ani Mahammad Amaanaa, Suudi Arabiyaa, magaalaa Khamis Misheedirraa.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtoota keenya jaallatamtoota maatii warra raadiyoo Nuur al-Huda, baga geessan kan hin jechuun barbaadu isinu magaalsi teessoota raadiyoo Nuur al-Huda, baga rabbii waggaan isin hin ga'e kan Iid al-Fitri hiida milkii isiniif haa ta'u isiniin jecha, akkasumas olamaa keenya kan biyya keessaa kan biyya alaa kan diin rabbii halkanii guyyaa babal'isuudhaa cinqamaa hirtan rabbiin baga waggaan isiniin ga'e isiniin jecha, akkasuma maatii kiyyarraa baga geessan kan hin jechuun barbaadu abbaa kiyya aliyyii guddataa, akkasumas gayyaa koo kan akka haadha koo itti jaaddadha alamitu aliyyii, obboleessa kiyya daliil aliyyii, yuusuf aliyyii, murshidaa aliyyii, indiyaa aliyyii, jawaaree aliyyii, kadiijaa aliyyii, hasanii aliyyii, baga rabbii waggaan isiniin ga'e isiniin jecha, akkasuma hiriyoowwan kiyya kan magaalaa goonnaa keessatti argamtan kulliin keessan baga waggaa keessan kan baranaa bakkan bara egaree isinii haa ta'u isiniin jecha, akkasumas hiriyoowwan kiyya kan Suudi Arabiyaa keessatti waliin jiraadhu Mustafaa Muhammad Nur Riyaadirraa, akkasumas Ismaa'il Abbaa Diga Xaayifirraa, akkasumas Mahammad Amin Shaafii Makkarraa, akkasumas baga rabbii waggaa isin ga'e isiniin jecha, kan kan akka isiniin jiraa jiru Abduu Aliyyii, godina Jimmaa, aanaa Oomoo Biyya, magaalaa Makkarraa.
ومنكم عيد المبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد المبارك علينا وعليكم
ما شاء الله الرفتوت كين قبي كين راكب وارتاني قمدو جتاني اللي أبدكم hordoftoonni keenya hojjettoota Nuur al-Hudaa tiif dhaamsbagi ittiin isin gahee dabarfattanii illeen nulleen bagnuun cufaa waliin nu gahee jenne jirra. Galatooma isaniin jenna. Kamis boruu hawaasni musliimii biyya keenya Saawudii magaal Jiddaa keessa jiraatu sagantaa ayyaan Iidaa fi tumsa miidiyaa Nuur al-Hudaa qopheeffatee jira. Sagantaa kanarra tolamaa otuu guddoo biyya keenya hedduutu irratti hirmaata jedhamee eegama. Mee beeksisa sagantaa kanaa isan dhageessisee ammallee achumaan nashiidaa tokkollee isan affeeree gara dhaamsa keessanitti isan dabarsa. Dhaamsa keessan dhageeffachaa nashiidaa isan affeeruun booharaa nu waliin turaasan hin jenna.
Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inni Iida gammachuu isiniifaa ta'u yaa ummata bareeda, jiraattota magaalaa Jiddaa, warreen qindeessitan Eebba TV Nuur al-Huda, baga rabbiin ayyaana Iid al-Fitri bara 1444 isin ga'e isiniin jecha, hawaasni musliimaa biyya keenyaa Saawudii magaalaa Jiddaatti argaman ayyaana Iid al-Fitri bara kanaa sababeeffachuun tokkummaan iddoo tokkotti walitti dhufanii kabajuuf qophii isaanii xumuranii jiru. Guyyaa addaatiin, guyyaa tokkummaan bashannanaatiin, guyyaa jaalalaaf gammachuuti hinafinaa marti. Sagantaan Jiddaa sagantaa addaatiin, soorri qalbii musliima miidiyaan Nuur al-Hudaatis guyyaa kana badhaafamuuf deema. Jaallattoonni diiniif ta'an lafee dugdaa waan hundaan gargaaruuf miidiyaa Nuur al-Hudaa dhangala'aa jiru gara imbaasii Itoophiyaa kan magaalaa Jiddaa. Sagantaa seena qabeessa kanarratti dhimma hawaasaa musliimaa biyya keenyaa irratti, akkasumas jijjiirama siyaasaa biyyattii keessatti argame ilaalchisee hawaasa musliimaa irraa maaltu eegama kan jedhu irrattis mariin ni geggeeffama. Sagantaa guddaa kanarratti lammiileen biyya keenyaa Saawudii magaalaa Jiddaa fi naannoo isiitti argamtan affeeramtanii jirtu. Yaa qarrichaaf qarre, sagantaan bareedaan akka isiniin dabarre. Keessumoota sagantaa kanarratti ni argamu jedhamanii eegaman jidduu Dr. Taaj Sheekh Abdurrahman Makkaarraa, Dr. Jeelaan Haaji Kadir Oromiyaarraa, Sheekh Huseen Ibuu Makkaarraa, Sheekh Abdul Jawaad Abdus Salaam Makkaarraa, Sheekh Muhammad Zeyni Jiddaarraa, Sheekh Kamal Isaa Jiddaarraa, Sheekh Jeelaan Aadam Xaayifirraa, Sheekh Muhammad Daaluu Xaayifirraa, Sheekh Muhammad Hamiddiin Oromiyaarraa, Sheekh Hajji Ibrahim Oromiyaarraa, Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa Oromiyaarraa, Sheekh Mu'aaz Qaasim Jiddaarraa, Sheekh Ali Jimmaa Keeniyaarraa, Sheekh Saud Oromiyaarraa fi Sheekh Huseen Jiddaarraa saganticha irratti affeeramanii jiru. Guyyaana Shawwaal sadii bara 1444 yookiin June 6, 2019 guyya kamisatim sagantana sa turba pm rajal gabam idona embassy ethiopia magala jidda galma community kesatim korek in desitu saganticha irram
aidul mubarak alayna wa alaykum
idana gya kam badadina warabarana Tasisu Ali Walin Gamadu Idanagia Kambadadina Warabarana Kambarahidu Nuhatasisu Ali Walin Gamadu
Wea Gamadu Kanani Fifaya Menu agudu ayana nagaya Takabbalallahu minna wa minkum Idu mubarak alayna wa alaykum Takabbalallahu minna wa minkum Idu mubarak alayna wa alaykum Faya guyanida faya Faya guyanida faya Faya Guyanida faya, faya, guyanida faya, faya, guyanida faya, faya, guyanida faya. Guya zikri shokri, baifannu khayri, nudere se omre, nungheidal fetre, ragam af kalbi, nubada se rabbi. Rakoba kachifte, sadokuba chifte, lububu harsite, ruhe kananifte, guya ida fide, wainu gamma chifte, guya ida fide, wainu gamma chifte. Rakata gargari, rakosa rafori, wangabdui saheri, yachisi obase, darushdara base. Bakata kofsesi, somana forsesi, yati mankonunsi, jalalambu harsi, fika bina hefi, harabata hefi, kuya gamachu kanani fifaya, menu agudu ayana nagaya.
Bismillah, alhamdulillah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, urduftuta radio Nur al-Huda. أول الرتي سنمان إيد مبارك سننتد أكسما إيد مبارك كأنزتوني برباد قدنا أسلا أنا لقلو في تيجو سقوري أرقمان ما تيكو فروتانكو أنا آليكو هندا إساتينو إيد مبارك كم برنا كان هجري وربين نجان سنة لتنو هادي بسجدشا أكسما هيريو تانكو كان كرا دينتين ولتلو في Eid Mubarak, Muntashi Umar, Saudi Arabia Magala Riyadara, Badriya Abbas, Zara Abdi, Kan Garabiya Imanan, Eid Mubarak Sinantada. Akas Mahiri Yotan Koto Koto Kukisani Maka Kisani Sinda Udaf Yerokot, Najala Gawabat, Irradibi, Eid Mubarak Sinantada.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duran Durse, Kambag Ettin Singeje Chuni Warbadu. Isinuma koppe sitota koppi radio Nur al-Huda hunda kesanin ittansun oloma ilefi shekota Nur al-Huda irati barsiza hundan ittansun ummata muslima kanafan kanadagan hundan ittanse ummata muslima godina arsilita ana dudulafi ana nansabotin ittanse matiwan ko hundan baga ayyana So mahika ayana idil fitr gogga kuma tokkof dibbafuri fafurtaman isininga hejeda ayani kun kamilki kambadarinna kanguddinna no watau assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kajinjeru ana ayano kadiro kuetirra
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh makanko mahmad salih abbas ambi abawarin jalama dalata godin jimma ana dido ganda garimma guddaraji Jirata magala jimma bore rakante Damsiko, Abago, Abbasambi, Abawa Ritivi, Hadako, Fatuma Abadika Tivi, Ubolesako, Kadra Abbasambi, Magala Matoso Tiganarga Mufi, amma sabbana obbana wankanko taha abba sambi magala dimatkan argamu fi biya abba sambi hi abba abdullahi abba sambi fi obbana sako abdu abba sambi sudan atwara tkan argamu fi amma smichawa zilakoti faruqe bagote mefi hiyo tanko obbana wankanko hunda kanan jalla dufi ummata muslima ethiopia fi kan alama hunda hundan bagage sani bakawli nugay jimira madana dufe dufe kan margato rabbin wa ta'i sun jada barakun baramilki bara baramilki bara hiski rabbin wa godon jada assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh id mubarak id mubarak
alhamdulillah wa salli wa sallim ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du ayyuha al-ikhwa والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهنئكم بحلول عيد الفطر المبارك وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله عيدا مباركا للجميع وأن يعيده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة وبليانك يا جلقبا ربي عيدا نوهي لدهم فتا التنصران وتوك النيو بغى ربين إذا نوهي تنجري Budian kena kan gara-gara kan fagujiran kan diunjiran kan biakisiran kan alasjiran marasani itu baga idan isninggahira ida kan afuduratis wogahidu uratide urabbin nuhata isuninjira an obbulis kisa Muhammad Hussein as-shaybani jiramu jirata magala finfinnirati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dutota fi kabajom tota radio Nuraluda Akam jirtu bagat tin singahe bagayda ramadana din tin singahe Njada huntu makizani nuhka Dutota radio Nuraluda Ittianse maati kogudina jimma Ana umubayyam ganda jisombo badala Targaman hunday thani tiyo bagat tin singahe Jumbar baratianse Namotan saud rabiati Makasani dahu imbarbani Untai zani tu nu Iyir mubarak Iyir mubarak Yajukat nakan jadu Anu berita kesan Sapa ayah babita Saud rabia Riyadirra
Takabbalallahu minna Wa minkum Aidul mubarak Alayna wa alaykum Takabbalallahu minna Wa minkum Aidul mubarak alayna wa alaykum
Odoftot ken amale lawle gadde bin dams kesan kara whatsapp ken natin aksagale nu ergitan isani dam hata umale namon tiktok ammo dams isani barrefa man nu ergani jiran me hata uje de hanillen dams isani kan barrefa man sani adesu dams barrefa ma kajal kaba kanje assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh duran durse makanko musaddin kadir jeda majid Ummat muslima amaran bag jalbulti ayyani dal fatri kawwaga kum tokof di bafuri furtamatin isingahe jachun barbadajet bag tin sigahe jannanulle damsi barrefama kalameso ammo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh jannani jirra namone bag ittin isingahe najetanin obleisako usman ture muhammad ture umar ture ali hamidi fik erro oromo hundan bag ittin isingahe nafjedani jet Habib Ture, Godin Arsi, Magal Lera Rajit. Kaitanamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akam nagajirtani ubulewan Nural Huda hundkeisan, Eid Mubarak. Kabarana kabarhe gireisi nifataw hundkeisan, ubulewan Islama jit. Ayye nulayn bagoluman nungaye jennani Eid Mubarak sinjennejir. Makanki Rabia Rashadi. Warriki yuhunda bag ittini singaye. Hadako bilk isa abdallah abbako rashad husein akkasum hiriyot ki yihunda bagittini singahe naf jedani jette id mubarak nun jette hayela sidi esin rabia galato matillen lagi fatan ken kaitana mo akas jet assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh jenne akam jirtu jalatam tota fi lagi fatot radio nuran huda hundum tikesan bagrabbin ayyan id al fatri barkum tokof dibba furi fi afurtamatini singahe Itaan Sudan had manako Sudani targamtuf, Amrisa Awwalif, akasmas Safiya Abdalladaf, ummata Islama maraf bagitti nisingahe jennan. Lasi dabarsin ubbulesken damskanke, makahanke tillein ibsanne ammo damskanke lasi dabarsin. Kaitan ammo akasyed, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duran durse isini war nuran huda bagitti nisingahe, bagoluman nungahe ubbulesken. Itaanse haarti Nuriya Muhammad Abbaki Muhammad Umarifi obbuleyanki kabi alajranifi kabi kes jiran hunda bagitti nisingay. An makaan Tawfiq Muhammad Umar Saudi Arabia Riyadirra. Bagitti nisingay sinjen lasi dabar singalato matilleen obbuleyanki Tawfiq. Damsi barrifa man nugay kaduma amwa kanjet. An maqaan koo Rooba Ahmad Saani jedhama. Kadhalate godina Dargee Lixaa aanaa Daaroo Labuu jiraata biyyi Saudii Arabiyaa haadhaaf abbaa kiyyaa fi firoota hundaanuu bagittiin isin gahe jedhaan Iid Mubaarakii jedhe. Lasii dabarsin obboles keenna Rooba Ahmad Saani kabajamtoota hordoftoota keennaa dhaamsii barreeffamaa kan fakkaata haqqoppii biraatti wal gaddeebinuutti naga rabbii keessu jiraadha. Jiru qananii keessu qubadha. Milkii duniyaa akiraa cuufa argadha. Hora bulaa deebanaa. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu.
نور الهدى صورة قلبي مسلمة صورة قلبي مسلمة